fashion, fashion, fashion. Record entertainment.
Yazi na flopa mangbuka Nisambela pambili Ngathi mthamo masibuka Man rapper nyathuka But it's wrong with rapper mabuda Thina sense no amen Ngathi phetha majuda Namhlanje liyabhubha Masibhekene khona uzophuka Sumfakela ukhongolo Hambe ngodondolo Kuhluka ingqondo Gitshe zimbongolo Khuntuza insokolo Ehluloko Ngubuzwe ngedolo Abesangoma esivuka ekuseni Kuthiwa sobhula amazolo Sokhanda inqokonqoko Evusa impobompobo Kuyistoli Ilokishi libophele Phethe izintshe kwazi ukubhriji impompo Ichitha ubuchopho Thatha ingqondo yakho Ziphendule isopho Kota skoke ukubhayitha kwakho Ngathi sekukhiphi inqobo Faker kwakho abantu Akusho ukuthi usungaphansi isicoco Dala niyidalela Then senahluleka ukuphokophela Zinjani isidakelwa Faka kho ma-features okhokhelwa Nina niyasikolota Futhi nizomokola masesikoko Wanyathela umhlabathi Usukela ama-ghost and azobonga Masihlaba siyayidlova Bafana siyanyova ngele ndlini Masivala siyayizoza Masithanda siyayigqobha ngemajiki Bakhala ngesidina Siphithizela bakhala ngokugcina Qede sikhipha ubaba Kudlula ukudla kwamandiya Bathimisela ngokubiya ngiqede ngiphinde ngiyogide kokugcina bashayana ngukhimba ngigwinya zonke ziyangisaba nezithi maseyifilizisa ifike flop amagwala nezintsha amafaka nesinto esaba sibaphathele isipho sibavasa ngensipho buka futhi amagxagxa lezinto sashilo soloko khona bafana soloko khonya masikhonya hlezi besofa masifika sigage simbodla ngi-talented and killing technical that's what committed sengase ngidise nonke just to prove I'm making miracles I'm joking silly namanyala bro with peace and shit but izinja sami for sengi That we're kicking it.
So glad I'm on my way. So then they didn't call me. Record entertainment. Ubanongas. As you go in say, who is the great picking up?
Ngithina sigobha babhrekee bekhobha badlekelo bethi ubulanje uzoswa ngendlebene Lezinyoni zonke sizosokhela idleke zishawela ingebhema ngabe sizwa sikotela igabhele Zobanga ukuba inkosi konke kuphelele emoyeni Ibhifu yena imuncu ngakho ngiphephele enkomeni ngithethele esonweni sokuthi nina nisifekhele emehlweni Zovala ngothi mthaqa ngifika kuthi sibaca gcwala inkakha ngiphakamisa inqwaba ngihlanganisa izaga zamagama Sikhwaba nesabwaqa sibamba ngonoxaka khale khaxo thina izinja zasekhathi ezingakhonkotha mthaka Bakhumbeli ibhokisi ngihlulwe izitokisi Zinjani zama ukunyusa amasokisi ngiqhwizwa ngomentshisi Thina isibhija khale nompintshisi Ginqwa nomthinisi gada lezi ey'gcwele amastepisi Fuca amakepisi isitradi kuphele siphethe amantrompishi